motso ra tla re bua dikgang jaanong gorogile ra thuba
jaanong
ra thuduka ne ke barado kere ba rometse jalo dipotso tsa bone thari maloba wa tsamaya dipotso tse dintsi o sa di araba ka ntlha ya nako
aneano rena gona gore re ka re ra ikgolega ra di arabaaaaaoreprodutivemolekaelaorewetsenkile ka bala sa moo gote jaana ka yangyang ka tloga re a tsena mo
mathateeaoyanthwalela ga re gopole re go neya setsenkeitse sa bongaka kana sa bonnes
yanongongena phi ongena odwa kavaaaaseemakrodok
ano easy just dumelang motso dumelang general dumelang brady dumelang baretsi a le siame
no re siame
a le kodume
no we are nice and warm
ke ke tsogela pagela ke bona marukare
a marukiserame
batho mamdimo nna ke a gatsela batho di-weather changes it's a young I think
I hear you well.
Oh, I wanted to tell a story pele re ya kgakala just to highlight another thing that's happening now so bana ke bana le di allergies wa ka motona o tsena sekolo ko boarding school so maabane phakela wa tsoga re na le malanyana a botlhokonyana ka re go di-alsanyana ore go hardbennyana so mara ke re no ya mo sekolong ke re ko sekolong sa bone go na le bobomannesengyana na ba mo ha something sa gonwa kante seo sa senwang is something that he's allergic to and on has a eat so I'm phone la high school so mama ne mama ke na le resenyane ngwana man ya ba banyane mo meleng ga ke tse go etsa galang na ke doctor ga ke re mama bibi romela photo ha wa romela photo ke a bona gore o tswa what they call urticaria so ke ga o jile something o bona le sort of like go gwa ruruganyana yana so go le di batchinyana hela tse like ma 4 5 nyana na just on the side if I get okay ngwana ke tsena mo taxing hawa wa ditsotsa di and then ke tla ka bonako ke go kwalla something gore o tle o nwe ka bonako normally ke mo pakela back in yena etsentseng just emergency medication and everything kare lucky tsatsi lo gone mabane bele gore tsala gago ma go tlile sekolong tle go motsamosa sa mo so tsala ba re mama kopa go shebe tshomi ya ke ka re dile something mme o le a re gana mmona kana kona mmona ene e le ka site e fela kore ne lefa nna gane ke e bone ne le fela phisinyana e gana mmona ne e setse yanong e le site e ya mele are from go motsaya mo a ba a re go sepetlele ka skira ko pharmacy go tsena ko sepetlele mo 30 minutes eng eo and it is spreadile to this side and ya nong e setse simola mo sefatlhegong the point I'm trying to make gore ke nako ya di allergy ya no we need to be very careful and nna kana go ke mo mahikeng ke mara kere ya mantsenela mo pharmacy nako e ne tlo go motsaya go tswa ko sekoleng
go ya mo taxing
a pharmacy a tse ga ke itse hakitsikele ya gore yo hakitsi mare re tshwantse re tlokomela once o bona ngwana hela gore motho o mutsing hela mogolo a bona like are he sengwana ka re sa kgwa tshintshanyana o ska duile o bore he are mo hesang seng re tla bona gore o resolve yang muise ka bonako gore a bone thuso ka kana go hakitsi gore ga ka ba pitle kwa lebe le gore kana go ga khone go hema e o etswa le ka bonako go diragalang so that's the moral of the story gore are ska tsa dilo tse for granted ga o bona selo se diragala o ska nne idi hela bore ah man no thing budulela ka bona please act on it ka bona ko especially ga witse gore na le di allergy itse gore o allergic to eng in the past re na le di bracelet nyana tse ne o di tsenya tsele tse di bouang gore o allergic to something nowadays ba di khaba sa ba tsenya tse tsa di medi bracelets so le epipen is also something se se botlhokwa if o na le such a problem epipen ke na leng adrenaline gore ha o na le reaction ba gone go tlhaba ka bonako wa lo santse no ya spetle so ke khanye le gore tshwantse re bua ka yona one of these days
kana re tsi do khanye le allergy serious kana ke gola ke nna kana ke na le allergy le ha di season di change ya itse gore ke tlo go tsana mo mathate mme ga ke itse gore
from gore rona it's the vocabulary e re dirisang ha ngwana a gotlhola sebaka a phela dingo di blokile that sounds like a chronic rhinitis it sounds like a hypersensitive airway marumela re o na le flu o pelana le flu so mafoko ao tshwanetse re simolole re ba ruta gore ga emama ga go le yana e bitswa yana so that ha ya ko doctoreng ke ranoga gantsi ga ba tsena ko doctoreng doctor ga morago ke na le flu o sa kwala yena ele antibiotic And then on sometimes about doctor ga ba tshe gore o maro no le ntse ba tshe ka March ka April ka May ka June ka July mar khanye ga etsa mai maybe ga se di allergy ga se infection tsa lengwe lena last week wa phone mathlongwana a machibidu the automatic thing to think gore o na le infection ya mahlo conjunctivitis or prescribe drop letsi na tsa di antibiotics tsa teng ka mara ka mara mapele ngwana kana ga gona le problem ya rhinitis spreading konyana tso o bona gore ha dingo di na spread and then o botsala le tshelwa mo mathlongwe la di allergy o bona So 2 days before, on a tete o ya infection o ya conjunctivitis. It's not clear. Tsatsi le ke morang ke re dira yalo. Are by afternoon ke ha ngwana le chapela tsameka. So sometimes because of that hey infection.
Right diagnosis.
Aba sa botse hele. Hey wena ke
right diagnosis.
Ha botsa ka diagnosis are ko pompeng in. O bona hore okay ka ke kwale ka bona go ka re mama knows best. Tsontse dile ha se o botse dipotso. That's why ke tlhola kere. Oh mo phone nya go mmotsa dipotso hela o mmotsa potso wa na ba go fa dikarabo. Ga se ene. Because you need to sit down le motho a tse history ga go sentla botsa hore okay se moletse leng ke se back se o khotla tata bo se go motsegare ha o mo fa eng khwetsa gona so that's how you discover so rona ba golo ra ditlogela di allergy tse di bolela hai
ke khola ka yona
tsana sharp
e mari ga se bolla go tshela jang
re khonya ngwe ko tsi jang ba ga tsire go lontela re tsene mo tsong sa rona ka ngwe ko tsi doka ke e tseng tlhoko ke khanya go fetola dingaka gompieno ke go doctor tumelo leo ka mo go doctor mang ka mo se ke go doctor mang fa ile ga go ga e khone doctor leo ga khone go bona gore
bothata ke na that's why ke tsaya matsapa ha o tlala o ka tla lantlhela I always sit down ke botse gore a consultation ya ke tsaya bo ma 30 minutes ke a go botsa gore e simolotse leng o tsamile kae you know le wena wa mpolela gore ha o tle ke tsama go mama o na mpile di plastic ebile na ebile ke re ha ile gore wa go tshwenya dinga ka gantsi o nne o tsama ka di plastic tse o tsa melemo tsentse ba go fa tsone all over gore re kgone go itse gore okay o nwele selo sa no selo nna because gantsi re di bitsa ka maina a farologaneng but the medication is the same thing.
Yeah.
So how's not diagnosis or when else are cut off all the diagnosis? It's okay to look for a second opinion. But second, third, four, five, six opinion, it's not advisable. Kora or four yano kona lebo tata somewhere.
Yeah.
So it's difficult to compile a history. Kako sentle halo koro nzo sama fale lefale lefale. Or when else are abu how your doctor kora doctor. Naka na kina lesele kita milo koko mang umpile sele n. Cause wawa ngaba abu iba didi mal kora. Naka batlo kubwe kubatlo monora na ota pick up something. Or you want to hear a different opinion from somebody. But it's good to just mention koroiti doctor mama onarila do you think perhaps or whatever sometimes we're born to differently as professionals as well we're trained differently so omungutla pick up mare this can also be this particular thing it's just a pity or sometimes we're not healthcare professionals thank you for unelana naba ra funelana some of my colleagues for chomuiti kirele patient so a ke tlhaloganya eng ne ko paunche bi senyana pale then their way ra khona go redumelana because botshelo ba molwetse ke bone bo boleng botlhoko
yeah
it's not like competition ya gore mang o
palamang
type of thing. All right. Hey dog, re tlotla monate reproductive health and mental health. Topic
ke ntse mo mathateng last week. Like afterwards, mo mongwe ne ke kopana le ne, hey doctor.
A batla ya lo gore le le
mane o bua ka yone le mane. Ke kopa o clarify bikinyana hela. Ha o bua ka kanya motlakase o dira yona gore ha o bua ka tsela tse o bua gape tla ka. Re tla bona but yeah, it's just I'm sorry ke mistake dipotsa tsa last week because I'm sure le botlhokwa
tota
ka gore nna le ene le botlhokwa ne re setse re araba ele ya di ectopic pregnancies but today I get re touch ka mental health part ya no ya reproductive health
yes re itse jalo gore di hormones tsa motho a mme di play jalo a huge role mo throughout her life tota ebile segolobogolo jang when she's trying to reproduce janong re ka bua doctor gore mental health wa gago o go affecta jang segolobogolo jang gongwe ga o leka jalo go ka nna le ngwana
wa ha re bua ka yone kgang ya di hormones how decide gore o batla go nna go explore kgang ya go nna pregnant it is important to communicate le your fertility specialist gore a check gore di hormone levels tsa go di siame when it's not about fertility yes our hormones they affect the cycles that one I'm sure rona batho ba bomme rona le sometimes the premenstrual cycle I'm stress mo le gore gona le maikutlonyana a different o rutlhelo gona le ka re behavior ya gago ga e ga ke promote gore bo re ba dirise as an excuse by the way That's not right.
Mm.
So yes, naturally you do have a change in your behavior, in your thinking. Some women become very depressed. Some people become anxious, especially at that time of ovulation, which is like after day 14 or halfway through your cycle. So it is important to have a diary where you pay attention or such. Have an underlying existing mental health condition, then it can be exacerbated by your hormonal cycle. So when you're trying to fall pregnant, the hormones that pregnancy have to be measured. Can you and can you sustain a pregnancy? Obviously, what comes with that as well is if you are so gola, that element of disappointment. Or you're not sustaining, or you've had miscarriages, and that can also obviously cause or worsen depression. So the depression is the depression, the hormones, whatever the cycle is, whatever the amount is like, can have an impact. And same way as well as on the men, because men libone menopause. Your hormones and the cycle eventually at the end stop its own emotions and feelings and physical things that happen to you as well, how then into menopause. So hantsi be go dumela gore ke borre bo mehela ba go through that, but also men also go through that. So obviously the emotional state can be related to the hormones, that's the mental aspect. Then of course can be other things like day to day occurrences, then it can also have an impact on your reproductive health. If you have an underlying mental health condition, it can also have an impact on the way you approach your reproductive health activities, basically. So yes, that activity can actually help to release other hormones. Dopamine and serotonin and everything can also be increased after that activity, and that can improve depression, but it doesn't cure the depression. It can just make you feel better. Obviously, the other benefits that that activity also would be really the blood pressure, the alcohol, and all sorts of things. So that can have a positive impact on your mental health state. And remember, haribuaka mental health.
I
guess sure about excitement can do, but I know anxiety and depression and sometimes can delay it. Like how under a lot of stress, it can actually and then only how similar relax and then it can too. But I'm not sure if it can make it come a little bit sooner. Once or nally the problems with your cycle is actually irregular, then it would be advisable for just diary number one to pay attention to what is happening, and then afterwards then consider consulting your fertility specialist or your guy in your
Mariano. Kila kena le peini ene kina le discharge tse dintsi kine ke tla re tsa mo radio ya leboga.
So one of the things that we always encourage you must go for a pap smear regularly, especially when you're childbearing age. As soon as you become usimola or active, you have to go for regular pap smears, because the risk of contractor infections obviously is very high, and other complications. And we know HPV human papilloma virus is associated with increased risks of developing cervical cancer.
Mm-hmm.
So once o nale those kinds of symptoms mo nore o nale di discharges so se ditlhaloganyeng regardless of discharge gore ntse yang, because I get no gape, that's another topic ya gore what kind of discharges and blah blah blah.
Yeah.
So once o simola o nale that and o nale pain as well, it is important gore o ye for pap smear gore go tle go checkiwe gore a di cells tse di mo molomong wa popelo ya gago di siame e le gore ga di indicate gore gongwe o nna le precancerous changes. And then of course ga ile gore there's an indication as well, they might want to do an abdominal ultrasound mo ba shebang gore everything dipopelo and everything are in good condition le di ovaries tsa gago. So I would say consultation definitely go bona gore go etsagalang. And then but like no homara, because I see these kinds of things I look to do buang hella or hair and no ing. Rather sama ba check about one ki ing exactly says a cause and the symptoms of the haho and then no conobona choose.
And the moment provincial hospital chini who's
everything is available. Koro whether about a hoya go private or batako public, there are services steadily available, it's a di rambunte. Zelo hore, you know, what I born or choose we talk and so Oscar's have. And I think one of the they still it's a hori or of Tago clinic in Bako Chica or something like that. Now we're open minded road, this is Kibo Tselo. So we can't compromise Paulo just fella hori because of a negative attitude.
You've been listening to the Mahiken FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahiken FM podcast. Mahiken FM 96.7 MHz. Sikokelo, Selwago.